DutchMsafi.com.
Shangoko vai buli kopi Naona vumi sound vibe Shangwe zikopi E bwana nasikia shangoko vai buli kopi Naona vumi sound vibe Shangwe zikopi Oya vipi 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 kwani e vipi 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 kuna kitu gani kwani vipi 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 kwani vipi 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 mbona vibe kali kwani vipi vipi kuna kitu gani vipi 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 shangwe za pokati Niko fitting angali, MC mikato mikali DJ mkali, full visampo vikali Show ina fisikali, mitungi na satakali MC niko shwari, tuwanzi pulu kushani Aya tuwa mshe, swamela, kimbize fora Kulupushe, kadolola, melefti mbona Kimalume, chimbachola, ponyewechewa Surubishe, kadevela, asilale Ebwana nasikia shangoko, vibe uliko api Naona vumbi sound vibe, shangwe ziko api Ebwana nasikia shangoko, vibe uliko api Naona vumbi sound vibe, shangwe ziko api Oya vipi 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 kwani Vipi 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 kuna kitu gani kwani vipi 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 kwani Vipi 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 mbona vibe kali kwani vipi Vipi kuna kitu gani Vipi 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 shangwe za pokati Timu wa vumbi dundo lizimwe tumoro Na tusicheze kishalo Uvuruga tumwage jasho Maji tutaoga kesho Vibe DJ tia misondo Wana wachimbe usolo Solo toke kwa udongo Fujo ndo tuweke kando Hapa vurugu ndo ziwe marufuku Kijifanya sugu Dundo taleo na chungu DJ niongeze simu Wana niwape vibe Zuka usini penusu Nataka niwape sumu Hiyapa ingu mkumeza vipi ni wape sugar Njoka tukijiweza kama kweli nunda Hiyapa istaili lola ni wengte na kuja Oya kivumbi leo sijaona mkivuruga Aya tone kivumbi, uwebwana kivumbi Timua tone kivumbi, uwebwana kivumbi Kati kati kivumbi, sijaona kivumbi Timua tone kivumbi, uwebwana kivumbi Shamasi, bossi ngindo media Smarty, father kodi namba Achuzi, distamu kaka dojo faridi CDP, Pajero Montan, Mission Town
It's Magic Sound Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com